Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare sapo e jene leru Desembre hitan 2014 sapo e jet yamde jabirima silimaji debe joron kedi Studio Tamani o sa anjoti no no do kabaruji di hande yo Umar Waygalo o kompetiti wide dum won hono botu kambe ko hokko heleede dum woni goddele sa halde dum fuddi ile kenya to noksotto holli tan wede president en joyon kanyi en je so kawrto e gal kawrital kanko intalla aga ta her o yo hore dum won jalle nyon golbe noddirta to kidal to ifo gas holli tan wede kenya no dali aduna sutura makko wadi dum won to kidal to be bi makko no ware duubi chapande jetti e jeddi e bola holitan wede wakkati joni o ka wala fuddo dum woni dum won le leedi meden di fuka wakkati joni do wonon minister komini do cellal o wi o huli hono ko jama o wirfiti attabiyaji kindi di ko dum won hono wiide wi dirde juude kanye ko nande mudo o wi jama o tinno wattana dum hakkille sabi de sa je jonte de de laba e nokko o irum dum won hen leedi di kerdirde e mudon do nyaloma kenyano yo nyaloma kejenaado dum won hono yimbe le gombe njolaare holitan wede hitan hikkande malin kobe ko futi ujinaaji ujinaaji kanye iwri len jolaare so ngari le leedi ni dum wonon tidalaaji gatno to Central Afrique todi sekirabe bismillah modon e hedade batu dum won hono jowido do leedele sa hel yalla jam e deedana no wartali no ko fu holli tan weddum fuditi illa to kenyen to nok sot kanko horejo leedi do Ibrahim Boubacar Keita hore makko o mo lehen ko woni faana mabbe du faabe jowindira bawde mabbe be jeyal hono be kabirto dum woni jihadin kobbe le leedele de fur hono wori Ousmane Dikko
kanaka Mauritanie Mohamed Oud Abdel Aziz andini tekinde kumol le habugo torraji e war horejo muraduji o wi dabereji leede lato gotum le habugol e be waybe batu nok sot o an haani pamdo anya fa habatobe leede defu gollida be habatobe gollidobe anakaani futude ujunere na ujunere temede joyon wabe habade ley hertindabe fa warde e wabe gollude ko heewi le batu kanankobe be kaldi kabar mali libi fa warde e gubal boko haram gal nyalaade jabbede de to dakar to kanankobe chad mali kany e senegal ndarde leede tuba kuube de tinno jottintino golle mo puduno libi le habugol jaadin kobe dakube baleri ton
lengal kawrital wultaner president ngabe joyon kanyu en jehili hen mo Burkina Faso mo Mali mo Senegal o kanyu mo Chad o kanyu en gonno ille kenya le capital Mauritaniegal dum woni ko woni faana mabbe le o botu tambe kuliti wi defa be jowindira bawde mabbe fu be jaa hono be lo hirto jihadin ko be le sa haleedi kanya tobe tawafur wakkati jono ko dunki ande kuliti wi le hen sa dieyi hono dum idum tidno dum waddirta sen sebe homo e mabbe fur nafa mudum tan dartata non kanko serge daniel o holitiri wi de kanko serge daniel o jo balli fitto do dewte o walli fiki dewtere du dum woni hollitore wi de hono sa hengel wori no Issa Faga Bassi soko kanyu noddi mo telephone kede ko barki si se faccinti non do hen
bamde anniyaji fa leede sahal de dawrida ndena sahangal dun wana anniyaji kesi sa ƴewi leede de anniyaki gollididde le sahangal ndenno anniyaji buldi ke an way bamede tabintinugol majji woni ko tiidi ndenno kuyan walana en so di anniyaji tabintinaka e bangal di anniyaji bamade noksot di eden kaani domude tabintinugol majji andon dun wiide de leede fu wonko sawi ko labbinayi misalu baleri leedi alangeri an hawrita e sahal mali ndenno alangeri koobe yida arme fu teddudo jogido bawde sanne joddo do keri mabbe di ndan min sa landike gan ko holli tammi wiide ana haani sorras en dental led aduna joddo ton be kokke yamiroje tekkude ndan so on dardi jehen yeso mi yaago yeso wana hala bola tan waawi nabirda en yeso li bangal reenugol sa hangal
sekiraabe hande durumaka kanyu ndarta fa tampino do neddo mo woro baawi nittirde mi joji modo hello amen bemal ande gal min noddirta phase facebook gal
tamani
kanko dun hore jalle nyul golbe noddirte ifo gasle sa haleedi meden di intalla aga taher hulita wede kenyo o dali aduna to kidal to sutura makko du wadi ton wiyama du makko ne jahe dubi chapande jetti e jeddi kede ko barki si sali do hen
intalla aga taher o goto e hore be jalle nyu burdame en gombe li sa hal mali be o mayi kenyen tawene jonde kaldal e kawral hakkunde pelle murtudde e bamako an haani bantede e lewru janvier ndu kanko horejo jalenyol ifo gas en intala ag atayer o nyawi ko warata e jonte didi tanyoral hebama e mayde makko de kenyen to kidal to kanko woni horejo kejaado kettintedo homo fu e le jalenyol burdame en gonbe le sahalbe bi ko mbiyetedo algabas ag intala an haani lontade mo kanko wonno horejo burdame en azawadbe walde mbiyetende askuya hitande 2013 de o sertino e walde amsardin burdame dame en jadin kobbe o holliti wiide kanko jonde kaldal e kawral buranimo fa basi o sela le sahal malingal
to agel hokkuto beete ande be bamina anni yewi jaati wiide be ma jotofaabe kolla mettere mabbe ko soldat sen tiadien be golli tonko sabi de kenya holita wed dum non soldat sen tiadien be jehi be nango yihono yimbe le emenela yimbe la shia ngombe tombe wobbe du koliti wiide be pi hono dum wonon yimbe le civile ngombe tombe jaati be koliti wiide ko hadi ma jere mabbe de ko tan dum non ko kanko noddirte dum woni intala ag kanko noddirte dum woni intala ag atta hero dum tan hadi be wadde ma jere mabbe de wakkati jono hono be soldat sen tiadien be nangi jaati be holita wed yoga mabbe fu ngartiramo tokki dalto tagal mu de ngardan fa do burem do dum woni barkan be kuliti wiide barkan armée française gondo to be kuliti wiide wakkati jono be nangi ton hono dum woni kaaki jihadin ko be kewdi dum wonono kaaki mabbe bomboje mabbe de pusata wakkati furu de be lennata le laawi diso mobilaji an jabba dum be kuliti wiide du jono woni koydi de be nanga hono din kaaki jonte e bola de ko be koliti widle hen hande o ka wala fu modde goni mudu le mali fo e mangal mudu kanko ministre dum wonon kumini do cellal o wi o huli sanne ko jama o wirfiti e tabiyaji kiddi dum wonon kadaadi ko yimbe be beddindirta juude ko fa yottirde hono yimbe kollidobe hono tuba kube hono kokkindirobe bizungay be koliti widde dum furi dum haade selede wakkati jono kanko marka ceddo yo jado o kabaruji to ministre kumini be cellal be to kebe ko Ousmane Diko faccenti non do hen
Mali ana hani watande hakkilo farrati ana patiyebo hande fanyaw o yara tagal farrati o yo batte tabay yebade cenam samale hebi dabal lobbe fewde e ko wadi ko dum hana dunjude yimbe fewde e golle di jida ka hono dokondiral juude kuccondiral dafurde e mayiti mali yiwale farrati tafen yo don woni do kanden tugade dendeno de jokendu jagginali gadanodi ila e pudode de dun tan renata leedi meden di e nyaw e bolaw
holitam wede kenya yo nyaloma kedjanaado dum woni hakkeji himbe le gombe njolaare be bi hitan hikande ko foti mali koobe ujinaaji kanyume iwri dum woni leele el godde le so ngarte e leedi meden di kambe dum wono walde huminide de golleji be kollitiide be joggiti dalaji mawdi wakkati joni o san dum wonono wiide himbe el iwrube to central afrique be to e poti himbe el ujinere temede jaddom e chapande nayobe dido kambe iwri dum won to central afrique to wakkati de ti dalaji di gonduno tonde kanko mamadou konate yo kumini do de walde jati aliou sidi bolani ndirke mako kede ko diko fatinti non do hen
nous avons accueilli au siège ici
men chilmini do gollerda men do temede jeno e chapantato e go yanobe njolaare yube afrique asie kanyu e leede europe konayi e malinkobe nangabe me anda adad mudun to libitodum kebay fam mudun fays de watere ka mide marti kumpa sapon ana nanga senegal tatandu ana edo tidi leede mauritani so malinkobe ngarti do tidal golle amen arano fu jabba de to jipode avieto men chiminabe do gollerda men ga men dokka be du ngure balde tati kanyo e dabe mbala jokka hen men paabobe no men jisira dabe jiwata men dawrata be du faabe koata gelle mabbe na be koata galleji mabbe so tayi do bamako do de jiwata
kanko general Jean Bosco Kazira o holitam wiedo kanko wonno jaddo won horejo walde ministre wonno de leedi meden di ko secrétaire joni ko kanko holitam won garo non tu demo jaddi kanko general o wiama won hono ko sikkitali hen dum wonno yurku leedi kongo to holitam wi dum won hono ko be asata to leedi ela sa nawtire kulle kewdo ko wiete koltan ko holitam wiedo mo sikkitali din yurku jaddi kanko general o wakkati joni o ka o iwi mali do wiya
tamani
kiraabe je hen jeewi hen hoddo woni reso ngaji meden to litan wi dum won to seguto yimbe be gonde hokkindirde ton juude faabe kaba e dum won hono wayde deder le segu fo mangal mudo kawrital mangal wadi to hakkunde dum woni armée o kanye e yimbe ja e kanye yimbe halanane gombe tombe be kokkindiri do hen hakkilaji do dati hedi be kani yeltinde wakkati jono yalla deder ana warta le laamu segu fo mangal mudo ngabe o golle dum no suudu ministre kuminino deena go leedi meden kanye walde noddirtende pinidinde to sigaso to litan wede dum woni Canada be balliri ton ko yaata e milliardoji idi CFA dum fu dum wara wattede dum woni l'école ngaji yalla sukabe roban kebano jengire l'école ngaji faano feewiri litan wede o projet o fuddi ille kenya dum woni hon to sigaso to o projet du yama commune ngaji noga e jeddi dum won leeyi laamu sigaso kanye laamu yoroso kanye ngar tawede le hen be kuditiide dum be ngattan le hen ko fodi kantin ngaji sappo e joyi jangal mu de ngardan do mutti do wiama dum wonon kanko ministre kumini do jande leele yiro o yehi to mutti to kenya o walliri to hono jangobe tombe kaaki kewdi o walliri hono jangobe ko yaate e ujnaaji jaddam kany e musse ngabe janginobe tombe dum wadi dum won to sevare to kenya jangal mudde mbirfirto fa do kaydo kanko do non ministre kuminido kabaru dina joholita wede kenyo yehi to kayto yehi le komi dum won noddirteda mere na o yehi du o mo jokkindirto e dum wonon laamu kobe gombe tombe kanko cerno jallo holita wede o yehi o hawrti dum wonon ko he dina kobe gombe tombe o hokkibe dum wonon dewte ton ko yaate dewte chapan e jetti e joyi qur'ana jangal mo de garanti miniram fa do kuli koro do wiyama be gondi habanade ton dum won hakkeji sukabe leyi laamu kuli koro fe mangal mudu be bibi hakkeji du fa don tongeli deriji tawe hono sariyaaji mudano goddi jati jati sekirabe do kadde ten nyalawma hande o mi joti on sane hedaade studio tamani mi kuli taw on wiide tan dum won hon so bami fa hande jabbiki hono kabaruji didi darnete dum won ne halaaji goddi fu dum waran darnete so wana e france tan mi ngarata wadde kabaru jamedi dum fuddan dum woni ile nogay didi lewru december du fa dum yottiyo dum woni nay lewru janvier warondu yolan holle en de tawe dem burni en handen fa hande tawe dem burni en hande tawe beedibe du en gana buutibe fa hande kedde heda don andir don yowtere meden de ana woti.